powder.
Chidimentary. Nyasubian boy.
Wanaku gengengengi. Tufanye masekekeke. Mashambulizi dakika tisini mpaka kieleweweke.
Na shule nlidoji. Kwenye maisha inawezekana hakuna kuluzi. Kuhaso ni hobi. Kuhaso ni hobi. Mimi na pesa tunakimbizana hakuna kupozi. Hakuna kupozi. Tunatoka familia zinatutegemeaga sisi. Hatuna kitu cha kurithi. Hatumtegemei mjomba wala shangazi. Tukiona mambo hayaendi twaenda sisi. Akibariki. Ukiona homu wanaishi ujue wahuni tuko inchaji. Usizani nimepotea. Najitafuta njipate. Nifungue pattern. Nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Nifungue pattern. Nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Sio kinyonge. 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 Fika hapa ilibidi sisi ni kuhasu. Kukaza masu, uvumilia manyanyasu. Raha na shida zifanyi mimi nisahau nitokako. Kulala macho, mambo ya kikulacho. Bada kuna tunmekua, kwetu sisi twajijua. Kila hatua na dua, ukiona najisahau unikumbushe kwetu siyo wakishua. Wanangu gengengengi, tufanye masekekeke. Mashambulizi dakika tisini mpaka kieleweweke. Usizani nimepotea, najitafuta njipate. Nifungue pattern. Nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Nifungue pattern. Nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Sio kinyonge. Sio kinyonge. Sio kinyonge. Sio kinyonge. Sio kinyonge. Sio kinyonge. Sio kinyonge.
Nani nimepotea. Najitafuta njipate. Nifungue pattern. Nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking.